hujii isaatiin hojjan. Duuba jaalal waan lattana jaalal waaqatti angafuu male. Gaafiini yoo waan lattana barbaanne dureessifataan ammoo lubbuun teenna in iyyoommatti. Waan hedduu nulattan keessatti horannu eebbi waaqa haonne teenu teessetu xirri jira.
Dubbiin tante duunin dhuga biraan hin baamne isiinuu naaf baatar. Ee dhuguma ani qara waan laftana durfadhe. Anamu maan tochuu male akka gammad yeessoo haqara qabu haanti deebi.
Wanti qara dabkan kee irra deebii waaqatti madde. Ammallee waaqna araaram jedhi araaram kadhadhe. Dubbute cuf lakkisi yeessoo gara tokkooni guldeebi. Waaqni gara kan kee hin beeka yoo ati gara tokkooni isgul hin deebi'ini inni siin araaram. Yoo ati dabkan kee haanti deebite namni cuftiin arga akka ati qara waaq gara tokkooni gul hin deebi'in akki dhugaa yeessoo uf kenna. Ammallee waan qabdi cufaa fi jireenya keetillee isaa kenna. Inni abbaa dhugaa sii ta'u.
Abboo galatti sii galcha. Anqara guddoo laafee waan laftana gulbade. Harmaachi waan lafa gul hin deemu. Dubbisan calla gul deemu.
Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Leppoo firakkoo keessaa dabaaf cubboo teenna isaan nu qarqaara. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Wallaale cubbuu teenna ibiddaan nu geessa. Waaqee nu qabatee waan dansaa dhiyeessa. Yeesoo eeguu jirra gar waaqaa nu geessa. Asomne yeso wale wandansa. Yo asomne yeso wale wandansa. Shetane nyapo kena akam walintena. Baachu bobeta sulemba ditena. Marona madue yeso na bokena. Nagene lukbutena galat wakajena. Yo asomne yeso wale wandansa. Yo asomne yeso wale wandansa. Galati warro kena iskula nubi. Iskule lobbo tenna yeesoon korsi kenna haraasuun hin deemna yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Waaqatti guddaa kenna irreessaatiin deemna nyaaphii lubbuu teenna dabaaf cubbuu beenna. Sheetani abbaa dabaa akkam waliin teenna nu laayyuu dhageenna lubbuu waaqaa teenna. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Galaati abbaa kenna barsiisaa nu tolcha. Baafami abboo waaqaa barsiisee nu gorsa. Wallaali cubbuu teenna waaqa. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Wallaale cubbuu teenna lakkimmee bira deemna. Jabeenni irree teenna waaqaa waliin deemna. Kennamsi lubbuu waaqaa sullee naasuu teenna. Jabaannee hordoomnee karaa waaqaa seenna. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Waaqi seeroo baasee kan nami tochuu malee. Maqaa waaqa faarsaatu waan namaa malee. Qarqaarsu lubbuu teenna qabannee guuloo deemna. Hirrinnee jaalannee karaa waaqa seenna. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Wallaale cubbuu teenna hidhaas lubbuu teenna. Lubbuu feenu kennee waaqatti guddaa kenna. Jabaanne guuloo deemnee jireenya waaqa seenna. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Dhaloota yeesoo kenna akka mamiisa beenna. Waaqatti nu kenne sulleen baatti teenna. Namni deeba diisa duratti nu barsiisa. Guyyaan kun keetuma cubboo walee gaddiisa. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa. Yoo asoomne yeesoo walee waan dansa.
Sira bulchiisa nagaa.
Nagaa nagaa.
Nageenyi san badhaadha.
Badhaadha keessa badhaadha.
Babaaroo iyyuu.
Yes, baaraa iyyuu.
Lakka siyaasa maal odeessitan?
Nagaa malee.
Obbole jennu waan tokko wal gaafachuu malle. Eegin inni yeesoo kiristoo dhugeeffatee guldeeme. Jireenya isa keessa maasita. Hojja qaraa wanti jiftummaan uma qajeel deemtu fakkaata. Inni guddoo gammadaa ammallee waan wanni amtuun deebisee isa dhuftiisseu. Duuba eegisuun inni akka nyaabii hamaan tokko itti dhufu. Ufarka nyaabii suni sheexan. Sheexani suni nyaatu waaqaati fi ammallee nyaaf kenna. Inni guyyaa cufu homtuu keessi nu buusa. Ammallee marra hedduu nu sobe waan hamtuullee nu tolchisiisa. Kitaaba waaqa keessi maqaatti baasanii waan jedhaniini kiyyiba dhartichi nam soba jedhaniin. Ammallee maqaa dhibiitti baasanii waan jedhaniini nama gumii waaqa himatu jedhanii yaaman. Nu marra garii waan hamtuu hedduu tolchuu feena waan durii nu ato yeessoo gulii yaa'in tolchin kaan. Jennaan sheetanii dhufe nu sobe waan nuun jedhe karaan keessan dullachi kaan hamaaniti gulumyaa. Duuba immoo taatullee hojjaa sun nu akka yeessoo nu jijjiir qaabanne sobi sheexana sun gula yaa'u hin malle. Sheexanii qarticha nu soba tanaaf diqqoollees gul deemu hin malle. Ammallee nu herrekkeen hama durii guyyaan kaani gul yaa'u hin malle. Yoo nu maqaa yeessootiif waan inni nu baay'isuuf qaabanne jajjabaanne dubbii sheexana cuuf galatin. Dubbiin waaqa waan jettu kulfootaa eegadda nyaati keessan sheexanii akka leenca ittanee. Deemee nam nyaatu barbaada. Yoo nu sheexan dinne waaqi nu qarqaara. Duub nu jajjabaanne hojjaan sheexanii nutti dhuf cufa is dabsan. Yoo nu adabama guyyaan waan waaqni gammachiin callaa taane dandeenye waaqni jaalanni hin jenne. Ammoo hojja nu wallaal keenya isatti manne inni nu araarame nu qulqulleessa. Yoo nu dhugum waaq jaalanne nu waan inni jedhu cufa hin tolchine. Nam garii jira ka dubbii waaqa dhaga'e ammoo duuba eegee yootuu dee. Warri filas lawaan waaqifatu tolchi kaan herreguu fi callaa guyyaa. Wanti warri guyyaa cuuf herregu akka oobduu guddoo horate, loon guddoo horate, beessa guddoollee horate yookaan waan dhibee hedduullee cuuf argata. Warri guyyaa cuuf waan kana callaa herrege waan waaqii jedheen kaan cufte. Ammoo guyyaan tokkin dhufa ka waaqii laftanaati waan isi kee jira cuuf balleessa. Duuba namni waaq jaalatee is guyyaa'u gammadaan gubbaa deeme. Haq jiru jireenya isa waliin ta'a. Obboleeyyanii ani waan hedduu silaasan qaabachuu maltanii isanitti muujje. Yoo ilaallachaaf gargaarii jabaan isanii dhufullee himamina hojjachuuf qaabadda waaqii akka ijoolleen isa ol guddaatti fedha. Tanaaf waan akkanaa kan cufa itti lakkisa. Fakkeenya yoo daa'imni qaraqoon miilaan deemma fedhu wanni sun guddootti jajjabaadha. Akkasuma nullee nu qarawaa guyyaan. Guddoo nutti jabaate ammoo duuba eegee waan waaqiin hin jedhu guyyaane akkas hin jajjabaan. Waaqii nama is dhugeeffatu cufa yaa'u kakateef wanti inni isanii kakatsuun sana gargaraaf ilaallacha isan dandeettanii hin dabsanne isanitti hin lakkisu. Ammallee guyyaa cufa ani hin deebi'ee isan hin lakkisu. Ani hojja cufisan waliin jiraadde isan qarqaara. Tanaaf nu hojja cufa yoo dhibi qabaanne. Is kadhachuu malne. Qaabadda inni waan guddoo nu jaalateefi inni isa takkachi nu erge inni nu jedhee du'e nu baasa. Duuba akkanaan akka inni nu qarqaaru nu akka dhugaa beekna.
Duuba obboleessi waan as nuun jettu yaa dhageenye akka hojjannu seera waaqa qulqullichi guyyaan keessa jabaanne dhiba akka akka kan nu dhufullee cuf dabsanne yaa dhageenye galati waaqaan badini sille waaqi dhugeeffacha sante keessa si bulche. Ammallee waan as hin beeknu guddoollee cufsi barsiisin nulleen haq dandeenyu karaa waaqa qulqullichi guyyaane guyyaa cufis kadhanna akka inni guyyuun cuf nu qarqaaru.
Kaakka kee jiru eentina qarqara yoo dukkaan kee seene eentina barbaada jaalala kaakkeeti waaqa gargaarsa. Haga duulete aninse farsa anketi eyeso anketi anini lakkeso ifkarateti galgali wadunditu hojja dukana yoduri simbenne wancuf dubbanna hag dubbite garre guddo sodanna Cubbuta qaraatu waaqa kadhanna anketi eyeso anketi aniin lakkeeso ifkaraa keeti ankobumatiya amta eboa yoo yeeso hin qabne maalufi baha yoo gammada qabu waaqa hin deedha. Waaqi hojja cufa inuum na fedha anketi eyeso anketi aniin illa kisu ikara kiti kawakata mane marchuf gamada yoyo di patele inisi abdi iti tunta foni wala pagarti yo akila tane lubu nubaddi anketi eyeso anketi anketi ani nila keso ekara keti anti la si feda foni nate yo yeso la kise kararabade akara debi o amiti game anketi eyeso anketi anketi ani nila keso ifkara keti.
Sini naga,
naga naga,
naga ni berada.
Berada buah ke berada.
Berada buah.
Ia buat berada.
Arda tu ke saja entah naga ni berada.
Naga ni berada.
Isi miran tu ke ayu dah bani. Amal le lah. Gudo gargari ke jira. Sifthal le entah numan. Ami digital cakam fitam tikan.
Eh, tunggu kuma gargari gudo lah jira.
Eh.
Gargari beran le ni jira.
Eh.
Gargari ada insa kasih kah hul le ni jira.
Eh.
Ibu bakar gargari gudo lah jira. Nami gudo di kita.
Eh. Oh boleh suatu si gafat do.
Gafat.
Isi gargari ku nesa ufakkan isi. Isi ini esa nama kabatakan.
Yogari nuti dalle tanafi gargali nuti dufa. Ammo hatasu gargali hedduni gar shetanati dufa. Shetani guddo irre qaba irre tanani nam gargalcha. Gaf duri bigiti wa guliya u didde irra devite. Fulati lawa wa gittim khan duge fatte guliyatu. Sulla kifte ta shetani ittim tani duge fatte guliyat. Bekum beka shetan gulban.
Wa namat. Isi shetani esa wa nam tokana namatin dufakan.
Wanti ni akasto chufi, wani niwa waka fene fakasto cha. Mela alatu, shetani duri waka dafzachu dadawe, tanaf ammi sijibba. Wanti ni nam sobe, waka wasidudu nam gachee stana. Tanaf duba, nami waka angargari bae. Ammo yu akasile taate, waki nam jalata, hirreg namankar karkaba. Shetani ammo, hirreg waki namarka kapsuni, ya kufe. Tanaf inni, nam tiba kakati ni chufi gargalcha. Wanti ni barbadu, ak nami gargal suni jede, waka alat. Lameso wanti ni barbadu akna nuwa rafagate achuman badi
anu finu bad abadu bintan tetu nangal nani shetan guliyan kawa guliya ullen di bakana kanimu qabani inni mafi waris guliya kana gargali randowi
e natu tigaj yodi binu tudufe uge facan duga mulat egeri nu qara afan challani waqin duge fan jenna akinu gargal obsinu uge facatenna nam garsisa yo wanti arabi ge nige rufati garan ke iya dakak kitaade ni duguma wa ge dugeppan wanti waqidi bhan namal lakki suufi akdu ge fachan te na taduga si safani gargar baasa
arda anin dugin tu namam siifti akki yatta qara gargali waanamtu
kubunamtu ammo gargali qallan hamani yo inni waqiranu gorse male ammo yo gargali waqiranu gorse kubu ke seena ibkana menni isa yumarro isa ti yede sheitani udatsa meu bad waqidib kenkan gargalche waan da sato chudanda wani su duge fanne qoqo sheitana daga udinne inni akasum nu tolcha me waan dubi waqaje tikakat yo dibi situ dufe ilalla cha argatte gammadu malte gargali situ dufuni ni duge facha tante ta duga si sadara gargar mullisa
arda me abotan ke sak dan sanati no jja dibi nu tu dufo maaf gamman maaf gammadu mal
wanti nu gammadu mallefi dibanati duge facha nu waq duge fannu jajjabe Talbiralleti ugefachante nguddate itinu daram duba kanafi gamadu malle yosuye libya kakalle nutrufe irewaqa nutmullati yokirewaqa nujabe site ak sheitan dabsanne benne ugefachante nalleni lakumbulle hanuni kulguddat akanani akwa ire sheitan irqabu benna namidi billeni akasum beha dubbi sa khisatu aqwanjeru
wanchuf kesatti waqi waris jalate Haili sari ufiti yaani, wanda sato chaas.
Tanaf ibi shetani nuti nduhule nundabsanne, yonu dugumani, waak dugefanne.
Yoli bike ni nutu guzzate, dandaya dugefacha zentani ndabsatu.
Dubi waaka khesu anjedani, ibi sandandetani hinofsine, anisaniti ninduf. Tanaf yo gargali nutu dufe, waak challa dugefanna. Akkanaan karkarsu waaka arganna. Dubio nu fi karkar suwa ki rar ganne, wael khin khadib kabulle, dan denne karkarra. Akku wa ki dib khay sanubas warra ta somne, warri sulle na kasin karkar targata.
Ila abbo, nu akku wa ki ojja chufayi nu karkarra kaminde.
Armandura tu wa ki il mufito kochinu erge, akki ni jabeen shetana jala nubas. Dub akkanani, jala lguddo, tawagi nu kabbeenna. Yeso fedi fitin dufe, gati dab khayna nubase, maskali ran nudui. Akan anduba, wakin amit tidur cuba, tokol lendir. Wakin wanjeru, nama nasi tidur, kaya esok ke karakar safu datu, tokol lendir. Amal le ini wanjeru, anini, warisun gargal kaya es karakare, takka thanal le, pulati kita gamaja, takubba gaya. At amma thana, wak khadat, gumis eti nadar jet. Esok asih jere duwe, uge fat. Duh ini naga sihirne, kiren kan kaya esal leti, si karakara.
Layu agai dubbi kante. Dubi gargala setan nama tindu waqani ti akan abuye namman tan wonya nabdaddu yeso garisa de metin guddisa akni gargala setan sun cufna rado Abuyamu me omru.
Gafiat na gafat ta na?
Hmm.
Duru gara jala yeso leni?
Hmm.
Akasum gafat.
Hmm. Ila, inni manjereen?
Inni wanjereeni? Gadda, nami tokko leni sanin sobin. Unta kanatifi, nami edut magasi jan ufe, ani Kristo sanin jede, nami edu soba. Wala di isti yotif kafago olle chufinda geetan. Ammo, inso datina. Untiki min chufti ufu malte. Ammo mimmen in diyan. Odutan sata finna laptop keessa todeessan akka gos cufatti dhugeessanii eegisuni muummeen hin dhufu
Ila, luguma yeso laftana gaddebiya?
Dubbi waqa fula heddu keessa waan jettu. Yesoni laftana gaddebi jettu.
Dubbi tana haga dhaafan ilaayii turte, luguma yeso laftana deebiya?
Dubbi tana yoo barachuu feete, ta kitaaba waaqa keessa dhaafan tana dagate. Amma waan kana hin didina jaallantiyya. Waaq duratti guyyaa tokkoo fi ganni tuunkii tokkoolleeni hagum takka. Aabboni kakuu fi inni guutu. Akka namii garii seewuniti. Ammoo inni guddoo isaanii obsa. Wanta kanaatiif inni nam tokkollee ka badu hin fedhu. Ammoo nam cufaa ka dabirra deebi'u fedhu.
Yeesoon urree gaddeebi'a?
Namni tokkollee ka gaaf inni gaddeebi'u beeku hin jiru. Inni gaaf dhufu hojjum suni nam kurfoo jirtu fuudhee gara gubbaa geessa. Kanaaf inni waan jedhe hojja cuf kurfoo taa'uu maltan. Ilmi namaa hojja isaanii seenne dhufa. Guyyaa yaalaa obba'e eegi inni dhufe namni akka kurfeeffate hin qabu.
Guyyaa yeesoon gaddeebi'u suni wanni dhibee inni tolchu maal?
Gaaf inni gaddeebi'u suni inni nama lafkee jiru cuf qore nyaata isa balleesse namnis guyyaa waan dasaa kennaaf. Duuba gaafas yeesoon hayyuu laf cufata.
Ila karaa kamiini waan dansaa ati baantu yeesoon namaa kennu?
Karaan inni namaa kennuun kan inni waan jedhe namni abboo abboo naan jedhu cufti kinni gubbaa hin argatu. Ammoo nam fedhii abbaa kiyya guutu callaatti argata. Namni omaroo lammeessoo dhalate malee danda'ee kinni waaqa hin argu. Nam dhugaanis guyyaa cufa yeesoon hojii warraa laala. Hojiin nam cufa guyyaa kiristoon dhufu mul'atte. Ibiddi guyyaa suni hojii nam cufa mul'isa. Ibiddi ilaaletti jabeenyi si agarsiisa. Ammallee dubbiin waaqa waan jettu nuun cufti kiristoo dura ijjuu malli. Akka inni dubbiteen qore namni cufti waan argachuu mal argatu. Waan inni nafaan tolchu gula hamtuuf dansaalee.
Ila anin akkamii dhufeessisa dura kurfeeffadhe?
Qaraa fiixee akka dafa kan keessii araaraman beekuu malti. Yoo ati nammatan yeessoo akka baafam keessiitiin fudhatini inni gaaf takka sana dhufu namsi qoruta. Duub gaafasi sheexan waliin fulaga argalas geessan. Eegi atin jettee yeessoo fudhatte. Atin jireenya kan keessuuf keessa is gammachiisuu malti. Akkuma namni cuf taa'ee is eegatu.
Asanti abbaa dubbiin tante yaayyuu naa galte. Duubi akka muummeen egerii takka tana dhufti laayyuu dhaga'e ammallee waaqina barsiisinna nam dhibiilleen barsiisa.
Dhugeeffannaan hin gammadam lafa tanaalleetti dhibu armaa hin yaalina hin jirtu gubbaatti. Jaalatee waaqa gojjoo taa'ee jaalate. Fula in the demo is a hordopa.